Beyond Product.
Yeah, man, me a come again from the top. I'm come again, look like a dem tune. Me come up, drop that lead name.
Me a come again, me a come again.
Ujasiri wako msichana kama wewe kwangu uwe peke yako na najua ni vigumu kwa mwanamke kutamka lakini nahitaji nisikie sauti yako mwana tamala. Lakini nona kama vile sitosikia kukutana kwa macho kusikuogopeshe o mwana tamala.
Dakika mbili mala simu ikakata. Dakika mbili mala simu ikakata.